venye na waviu angle ni side mirror kaki lori nimejibebe majicha tigo sani fing bado sipo makinika sigoe mras kumagonga adi rehab country nipige hype ni trace mamita jam down na nijipi nitoka tisa namba ni jamo bado zai badilisha labda mtando ni wangore na class juo tuliwaii saina wazoza na S-class sima ka Tesla magot mindo chef fat shop first day safari na jipeleka S-class 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 convoy convoy nda inaongoza ni defender strangers zi strictly na kwa ga members backbencher ndani ya S-class backbencher ndani ya S-class nilo zero mileage nda speedometer na cheze ya 260 zamani kwenye ako kwa jikli roll kijika model ya nanidigi neza jitangeneza busy zero mileage nda speedometer na cheze ya 260 zamani kwenye ako kwa jikli roll kijika model ya nanidigi neza jitangeneza busy.